Wale ambao wamependelewa afya, nisikie kelele. Wale ambao wamependelewa watoto, nisikie kelele. Wale wamependelewa utajiri, nisikie kelele. Wewe ai,
Yes,
yeah. najua bila wewe, najua,
najua bila wewe.
Yeah.